Lukka suura 10 aaya 29 yaaki 26 wartuki ginnol to ginnol wurtake nder ɓandu neɗɗo ngol yahay to bigeeje jorɗe e ngol ɗaɓɓita to ngol siwtoto amma to ngol heɓaayi sey ngol wi'a mi so'oto wuro ngo mburtoyiimi to ngol warti ngol tawi wuro ngon wuuwaama ngo mo'inaama sey ngol yaha ngol waddoya ginni 5 ɓurɗingol halluki ɗi natta ɗi njooɗo ɗon nden re'irde neɗɗo on ɓuray fuɗɗoode maako halluki nder aayaaje ɗe en nani yeesu almasiihu waato annabi iisaa aleyhissalam e tabbitinana en ɗo wiiki to ginnol wurtake ɓandu neɗɗo ngol yahay ngol ɗaɓɓita wigeere to ngol jooɗoto ngol siwto amma to ngol heɓaayi sey ngol wartoya to neɗɗo to ngol wurtino to ngol toyi walaa goɗɗo to nder ma'ana walaa ruuhu allah joomiraawo nder neɗɗo on sey ngol yaha ngol waddoya ginni 5 ɓurɗingol halluki ngol waɗa ɗi nder neɗɗo on ɗi njooɗo ɗon annabi iisaa tabbitini re'irde neɗɗo on ɓuray fuɗɗoode maako halluki ma'ana o wartay kalluɗo nden bo o lallay o halka haa abada ko annabi iisaa yiɗi ekkitina en ɗo banndiraaɓe am ɗo annabi iisaa aleyhissalam e yiɗi paamin to en nani wolde allah sey ngaɗen iimaanu e allah e ko o wi'ata en nden bo alen ruuhu allah joomiraawo laamoo ɓerɗe meɗen ngam jooɗooɗen jooɗnde laamnde jooɗnde nde barka amma to en ganyii jaɓuki wolde allah en bo ganyii ruuhu maako laamoo ɓerɗe meɗen lallay se ko wala re'irde jooɗnde meɗen ɓuray nde fuɗɗoode halluki ngam en lallay kalken haa abada nder kiita allah ngam non banndiraawo am an hettindittooɗo sey ngaɗa iimaanu e allah e wolde muɗum nde nantaa ɗo koolooɗa annabi iisaa aleyhissalam kisnoo mo allah liloyi e non bo keɓirtaa barka ɓurɗum koo ɗum e nder duuniyaaru ndu'u bo non no annabi iisaa aleyhissalam tabbitinani en nder aayaaje ɗe njanngeten ɗo yeeso lukka suura 11 aaya 26 yaaki 28 aayaaje ɗen mbi'i nde yeesu wi'i non goɗɗo debbo nder hawrituɓe ɓen noddi sembe wi'i debbo dañuɗo ma kokkuɗo ma musinɗa o barkiɗinaaɗo amma yeesu wi'imo non amma ɓurɓe barkiɗineeki ngoni nanooɓe wolde allah e tokkande en nanii ɗo goɗɗo debbo nder yimɓe hawrituɓe e nana waaju annabi iisaa aleyhissalam nde nani ko annabi iisaa aleyhissalam wi'i sey o ƴefti hononde maako sembe o wi'i annabi iisaa aleyhissalam debbo dañuɗo ma kokkuɗo ma musinɗa o barkiɗinaaɗo waato ɗo debbo on nanii belɗum waaju annabi iisaa aleyhissalam ngam non emo manamo emo nyuma nder ɓernde maako daama min dañuno neɗɗo o daami nanii belɗum amma fuu e non debbo dañuɗo annabi iisaa aleyhissalam mo annabi iisaa aleyhissalam musini o barkiɗinaaɗo lallay ɗum goonga maryama madujo annabi iisaa aleyhissalam allah joomiraawo barkiɗiniimo nder rewɓe duuniyaaru fuu ngam non debbo o e nyuma maryama nanii belɗum nde kanko dañi annabi iisaa aleyhissalam aaya 29 sey annabi iisaa aleyhissalam nootii wi'i debbo on non amma ɓurɓe barkiɗineeki ngoni nanooɓe wolde allah e tokkande ɗo yeesu almasiihu waato annabi iisaa aleyhissalam e tabbitinana debbo on lallay maryama madujo maako o barkiɗinaaɗo amma yimɓe ɓurɓe barkiɗineeki woni nanooɓe wolde allah joomiraawo tokkande ko ngaɗa ko allah joomiraawo yiɗi nder joonde mu'en waato ɗo annabi iisaa aleyhissalam e tabbitinana debbo o haama e enen hannde en laatoto ɓe barka to en nana wolde allah joomiraawo en bo tokkande ko en ngaɗa ko allah joomiraawo yiɗi lallay enen ma en ngartay barkiɗinaaɓe ngam non banndiraaɓe an sey paamen ɗo wiiki to en giɗi barka ɓurɗum ko ɗume nder duuniyaaru ndu'u sey nanen ko allah joomiraawo wi'ata en nder wolde muɗum tokko dende ko bungaden ko alla jo mira ubiyata in to lalle se ko wala en gartai barki dinabe burna ko dum ender duniyarndu gamnon annabi isa alaihi salam e dipamen do no neddo mariri jawdi duniyaru fu to wada imanu e alla e annabi isa alaihi salam kisno mo alla liloi to jawdi mako warti mere gamdi hisnata mo nyalde darangal no manu neddo mariri ilmu ko andal fu to wada imanu e alla e annabi isa alaihi salam kisno mo liloi to ilmu mako ko andal mako warti mere gam dun don hisnata mo daga kita alla nyalde darangal gam non emi do alla jomira wallain garten gadobe ko wiyata en der walde mako ndi jangeten do gam lato den barkidinabe duniya ilahira amin.